download music on Sora to on the mix.
Yes. Yeah. Reka G. Sabitu ase. Zina tengira mbuye waku mwamba. Kupatikiza makolo wanga kutirero. Lipe sekenti moyo kusiko sicholinga changa ndinalibe mpamvu sanjalanga. Miezi na ini ndili mimba. Zone na zantu sakuzimfa sakuziwa sochita ndisa kuziwa mafuto sakuziwa adani ndisa kuziwa uchimo. Unalimba ntima paka na kuchira. Timwe mwenkusaya kusandi pasa zina. Kundisa malira mpaka na kukura chonchi nchito unaigwira ine singa kunyoseni.
Unandisa malira kuchoka ndiri mwana. Inu mama tena kamalira mukandi tontoza. Osa topa. Let me say thank you, thank you, thank you, mother. I say thank you, thank you, thank you, father.
Mafuto wanga churuke muma karampali yanga. Inakunyoza sazi wa ubwino wanga. Kulula nziruluzi wa kupanga chiganizo. Mulira kungwa sastalika nandi malangizo mandiuza. Mwana wanga zikulira futa. Deka kulintenda zopanda mankwara osakifa. Chabwino choku malimpikira. Zose njitawe sikulina uza sangarara. Ningo pemba mbuye wa kumwamba. Hakupasa ni moyo wa utali. Muzaone kundaliso wanga. Muzazi umwana wanungwa zerungwa mapani.
Munandisa malira kuchoka ndiri mwana. Inu mama tena kamalira mukandi tontoza. Osatopa. Let me say thank you, thank you, thank you, mother. I say thank you, thank you, thank you, father.
Inende kutokozani panchitoyo mwemu nakwira. Mulungu wakudalitsani makolo wanga mumakwana. Inende kutokozani panchitoyo mwemu nakwira. Mulungu wakudalitsani makolo wanga mumakwana.
Munandisa malira kuchoka ndiri mwana. Inu mama tena kamalira mukandi tontoza. Osatopa. Let me say thank you, thank you, thank you, mother. I say thank you, thank you, thank you, father. Oh.
Download music on Sora
on the mix. Nick G on the board.